zlouder.com.
Olimba ni Camilla Pavirimba.
Camilla made it.
Chichiche.
Belly.
Proconso.
All the way.
Kwe uchokela.
So nice music.
Mama chivomeleza. Kuvala iyo fashion. Your number one fashion. Ukavala iwa ni matangwanika.
Iyo.
Wagei gei wa matangwanika.
Iyo.
Ukavala iwa ni matangwanika.
Niya mele inalenga ni kukonde koma.
The way you dress is so za kwani sana. Wow. Nene kamba zene kunama. The way you dress is so za kwani sana. Wow. Nunga chivomeleza ine. Ino ya ni kukona. Ine. Koma banja yanda. Siza vomela. Siza vomeleza.
Sibanga chivomeleze zagwanisa kukonga bebe babene bazafuna bebe nizavomela kuchinja bebe just for you oh na na na
ukavala iwa ni matangwanika
hapa manje zambo balila pa nyumba
ukavala iwa ni matangwanika
nijamene chinalenga unikonde
ukavala iwa ni matangwanika
sketi yo kwe masiriti vea bagi na malipti jini.
The way you dress is so the one is an hour. The way you dress is so the one is an hour. The way you dress is so the one is an hour.
Sibanga chifomele
Leta
mkazi Wamene ya mavala mamini Sketi yo kwila na siriti Bea baki na malipti chini
Swagi yobe kwena narite mwa Naba kweneka vina wala pumwa Pressure ili pawantu wandi Especially bayama wandi Ukwafya ulifepafya ntambi Gana kuvepa mamini shili sambi Hii fashion kwesu tawapenda Ukuimona feba ya makufenta Weakness ya kuwika musefu Before I was born set
Siza vomeleza iyo fashion ya gono Siza vomeleza iyo fashion ya gono Siza vomeleza iyo fashion ya gono Siza vomeleza iyo fashion ya gono
Oh yeah, Camilla made it.
it louder.
Sonny.